uSamuel wesibili, isahluko 15, verse 1. Kwathi emva kwalokho u-Absalomu wazilungiselela inqola namahashi nabantu abangamashumi ayisihlanu ukuba bagijime phambi kwakhe. Verse 2. Absalomu wavuka ekuseni wema ngaseceleni kwendlela yesango, kwakuthi wonke umuntu onecala liya enkosini ukuba lithethwe. Absalomu wambiza wathi, ungowamuphi umuzi na? Athi, inceku yakho ingowesinye sezizwe zakwa-Israyeli. Verse 3. Wathi u-Absalomu kuyepheka, izindaba zakho zinhle zilungile, kepha akukho muntu obekwe yinkosi ukuba akuzwe. Verse 4. Absalomu wathi futhi, sengathi ngingenziwa umahluleli ezweni kuze kimi wonke umuntu onecala nendaba ngimenzele ukulunga. Verse 5. Kwathi lapho kusondela umuntu ukuba akhuleke kuye, wayeselula isandla sakhe wambamba wamanga. Verse 6. Wenze njalo u-Absalomu kubo bonke abaka-Israyeli abeza enkosini ngamacala. Absalomu weba izinhliziyo zabantu bakwa-Israyeli. Verse 7. Kwathi ngasekupheleni kweminyaka engamashumi amane, Absalomu wathi enkosini, mangihambe ukugcwalisa isithembiso sami engasithembisa kuJehova eHebroni. Verse 8. Ngokuba inceku yakho yenza isithembiso ngisahleze egeshulwe lase-Aramu sokuthi, uma uJehova engibuyisela impela eJerusalema, ngiyakumkhonza uJehova. Verse 9. Inkosi yathi kuyahamba ngokuthula, wayesesuka waya eHebroni. Verse 10. Kepho u-Absalomu wathuma izinhloli ezizweni zonke zakwa-Israyeli ngokuthi, lapho nizwa ukukhala kwecilonga nothi u-Absalomu uyinkosi eHebroni. Verse 11. Kwahamba no-Absalomu abantu abangamakhulu amabili bebiziwe bephuma eJerusalema, bahamba bemsulwa bengazilutho nakanci. Verse 12. Absalomu wathuma walanda u-Ahishofeli umgiloni umluleki kaDavide emzini wakubo waseGilo esanikela ngemhlatshelo, uzungu lwaqina abantu banda njalo ku-Absalomu. Verse 13. Kwafika umbiko uDavide wathi, izinhliziyo zabantu bakaIsrayeli silandela u-Absalomu. Verse 14. UDavide wayesethe incekwini zakhe zonke ezazina eJerusalema, sukani sibale ngokuba uma singenzi njalo, akukhuphuka muntu kithi phambi kwa-Absalomu, shashani muke funa sifice masinyane asehlisele okubi, awuchithe umuzi ngosiko lwenkemba. Verse 15. Inceku zenkosi zathi enkosini, noma yintoni engayikhetha inkosi yethu, inkosi pheka nazi izinceku zakho. Verse 16. Yayisiphuma inkosi bonke bendlu bayo beyilandela, inkosi yashiya abesifazane abayishumi abayizancinza ukuba balinde indlu. Verse 17. Yaphuma-ke inkosi bonke abantu beyilandela bahlala eBhethi-Hamihaki. Verse 18. Zonke inceku zadlula eceleni kwakhe kanye na wonke amakherethi na wonke amapheleti na wonke amagidi, abantu abangamakhulu ayisithupha ayeyilandela isuka egadi adlula phambi kwenkosi. Verse 19. Inkosi yayisithi ku-Ithaya umgidi, nawe uhambelani nathi na? Buya uhlale nenkosi ngokuba ungumfokazi nomgxosha endaweni yakho. Verse 20. Ufikile izolo nje, ngikuzaluzulusile nathi yini namuhla, ngisahamba lapho ngiyakhona na? Buya wena ubuyise nabafowenu umusa neqiniso makube nawe. Verse 21. U-Ithayi wayiphendula inkosi wathi, kuphila kwaJehova nokuphila kwenkosi yami, inkosi impela kuleyo ndawo eyakuba kuyo inkosi yami, noma kusekufeni noma kusekuphileni, lapho iyakuba khona nenceku yakho. Verse 22. UDavide wathi ku-Ithayi, hamba uwele u-Ithayi umgidi, wawela kanye nabo bonke abantu bakhe nazo zonke izingane zazinaye. Verse 23. Izwe lonke lakhala ngezwe likhulu, nabantu bonke bawela nenkosi futhi yawela umfudlani iKidroni, nabantu bonke bawela ngasendleleni yasehlane. Verse 24. Bheka kwafika noSadoki na wonke amaleve naye ethwele umphongolo wesivumelwano sikaNkulunkulu, abeka phansi umphongolo kaNkulunkulu, Abhiyathara wenyuka baze baphuma bonke abantu emzini. Verse 25. Inkosi yathi kuSadoki, buyisela emzini umphongo lwaNkulunkulu. Uma ngiyakufumana umusa emehlweni kaJehova, uyangibuyisa angibonise wona nendlu yawo. Verse 26. Kepha uma esho kanje ethi, angithokozi ngawubheka ngilapha, makenze kimi okuhle emehlweni akhe. Verse 27. Yathi inkosi kuSadoki umpristi, ungumboni buyela emzini wokuthula namadodana enu amabili enani, u-Ahimalahasi indodana yakho noJonathani indodana ka-Abiyathara. Verse 28. Bheka mina ngiyakulibala ngasemazibukweni asehlane kuze kufike izwi elivela kini lokungibikela. Verse 29. Ngalokho uSadoki no-Abiyathara babuyisela umphongolo kaNkulunkulu eJerusalema bahlala khona. Verse 30. UDavide wanyuka ngomango wentaba yemnqumo enyuka ekhala egubuzele ikhanda angenasicathulo. Bonke abantu babenaye babagubuzela kwaba yilona lowo ikhanda lakhe benyuka benyuka bekhala. Verse 31. Kwabika kuDavide ukuthi wahishotheli uphakathi kwabozungu luka Absalomi. Wayesethi uDavide, Jehova mawumtumazelise amasu kaHashithofeli. Verse 32. Kwathi ukuba uDavide adundubala esiqongweni lapho kukhulekwa khona kuNkulunkulu, bheka, kwahlangabeza uShayi umAki ibhantshi lakhe elikhebhukile enomhlabathi ekhanda lakhe. Verse 33. UDavide wathi kuye, uma uhamba nami uyakuba ngumthwalo kimi. Verse 34. Kepha uma ubuyela emzini uthi kuAbsalomi, ngiyakuba inceku yakhe nkosi, kade ngiyinceku kuyihlo, manje ngiyakuba inceku yakho, khona uyakushafisela amasu ka-Ashifoli. Verse 35. Abakho lapho nawo uSadoki no-Abhiyathara abaphristi na? Kuyakuthi konke okuzwayo endlini yenkosi ukutshela uSadoki no-Abhiyathara abaphristi. Verse 36. Bheka, kukhona lapho nabo amadodana abo amabili, Ahimahasi indodana kaSadoki noJonathani indodana kaAbhiyathara. Niyakuthuma kimi ngesandla sabo bonke niyakukuzwa. Verse 37. UHushayi umngane kaDavide wayesengena emzini, Absalomu wangena eJerusalema.